studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be on e jam hande talatare 33 lewru janvier hitande 2018 sappo e jeddi yamde yabori masilima chapande nay e joy usman nyali buddo kabaruji do ganni kantato boggi jandito sakirabe on kumpitate wida chrétien mo leydi colombie o matanama an wuri ser gloria sicilia norvayas argoti pangile video mo gubban nusrat al islam wal muslimi wadi le video o mandarte e pape françois huncen hore fa o yupite awritinde joddo halda fati dalaji mali di kebene jogola dum wonno fanda kawrital gal horebe dinaji mali ngadi yontere yabina de do bamakoddo halaji di be kali ana wotteji hore juleedi kandi wadede le hitande 2018 de bamako e gelle kewde le leedi meden di dewle ana gondi e ondi dewle ana ngade nyande alla garto fu hedde rewbe be kolliti wide ceede dewgal ana jogi nafa san le dewgal ka yoga be mabbe kolliti wide ceede dewgal yuri no woruno arande yo bi woni sembe kabaru di hande bismillah modon heda de radioji do cikindirdon e amen di illo o suuta joni fu woni kokumenido diina chrétien mo leedi colombie o matana ser gloria cecilia narvayas argoti holli tamale video mo gubal nusrat al islam wal muslimi wadi le video o holli ti video mo darte e pape françois fa bawo fa o yalta e juude o chrétien suuta ma jetti lewru février hitande 2017 karangaso nokku gondo le cercle kuchala le raison sigaso nenno do bembal ande mauritanie hello al akbar woni ko o kabar heba fa be dure dem famu kedino umar waygalo
le oro video muslim maji joyi idum halele anglaire idum windira le arab adu ye yimbele njottom nangabe le forsa hengel ebe jodi nokku goto yimbele be ngal gubal bingal pabo tongal kabaru arslama ku nangi do dum yotti silmaji dide segon ngaji nogay kanko ser gloria o bami hala o hali inde makko eno dub makko barata o yotti do hen pape françois o du o wi o mo famini kabaru daymudi wonde wadde di fa yotti ad leedi sili kanyele amerique latine o wi le jeddi lewru février ndu latto ane makko ko monati e juude be do yimbele o wadi noddango fewde papo wadano watta fur yello o mo hewto hore makko do video timmato do gube jaadin kobbe be bami hala be kayfi wattu jono warbe notade leedi mali ndi be mbi be gondi e tannude no be do yimbele kan yoppirete be mbi du fa be joppite be do yimbele jewta yello hono dati kididi kan nangirer so be joppiti yimbele dido be nanguno gotane jaaleedi afrique du sud gotane jaaleedi leedi suede
eglise catholique mali holliti wi de weltima sanne hollugol makko le video o sabi dum won an holla wi de ser gloria ana wuri be kolliti wi de be pammi jaati noddango go dinake chrétien wadi fewtude e pap go nenno e be mila du o huncene hore o yoppite ko warata Jean Baptiste Chama évêque diocèse Sigasso noté galandi Aliou Sidibe kede ko widdo faccitango Oumar Waygalo
min beltiki do hen sanne ko min mati wiyede ser gloria o wuri nyaloma handen o wattu jono min beedan juldeji amen kanyi duwa wuji amen fewde e makko yolla hono mo hani yoppitirede fo o warta e nokku o min ngada duwa wuji fewde e yimbe nangube mo beedu yolando labbin berde mabbe be ngarta do gonga wattu jono min gonde wadde hono dido duwa wuji fewde e yimbe le gombe le leedele de fu kala mo neddo mo nanga fu yolando bubin berde mudu fa hewta neddo mudun video hodo mudu ar holite wiide o boya ko bama sabi de o hali kabar ko papuye nokku do dirte sisil ko li halaji makko dido wadi noddango fewde e papo kanyi yimbele battibe mo fa yotto yimbele galle makko koreji makko fo wadi noddango fewde e mudde no kani fa birade mo be ngon hono be o wayi nyaagade jaati wattu jona miden gonde jewta dido golleji jewen no do hani yarte
odon baaji di kabaruji fu do bembe amen hello facebook e twitter fando ko woni hakkilaji modon do don bayi noddo do di numeroji di chapande jeddi joy chapande jeddi en nay sappo go chapande jeddi joy chapande jeddi en nay sappo di Etats-Unis yaltiti kenyen do kongol mudum ko wi no leede sappo e go'o moloyta ko le leedi mu le leedi amerika ndi baale kumini de nyongitibe kolliti den leede den leede wonno mali egypte iran irak libi siri kore di nor kanye leede godde de limtaka do ka Etats-Unis tinni sanne no nyongitibe no nyongitoytobe mbawirta hebbude fa nato le leedi amerika ndi joddade haltiti tita laaji gon e le mali dum wonno fanda kawrital gal horebe dinaji mali ngadi yontere yabina de do bomako do halaji fuude buri dele kawrital gal homo kala hani suɓade fa laato horoji leydi meɗen ndi le woteji kanɗi waɗerle hitande 2018 e wi hawruɓe hen ɓe kaltidal hakkunde dinankoɓe waɗan fa tiɗallaji mbawɗi wadde hakkunde himɓe cakke nenno fa dewral ɗo waɗa hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi keɗe ko Yakuba Diallo horejo jeunesse évangélique Mali wi fatiyatra do faccitago mumin sendebo
yo ima daraji kanɗi sembimbinde kaldal hakkunde dinankoɓe ɓuri fuu hakkunde sukaɓe gambar mum min gaɗi kawrital yalla minne e golli dimɓe amme alsilame en e dina nabila isa ana tottodira hakkillaji men miɗen dara dabareji bawɗi sembimbinde kaldal mi mijoto no minen sukaɓe mbawi faabude jamɓe de'ere ɓuri fuu wattu woteji hikka ɗi no tiɗalaji leydi ndi wori miɗum mila kaldal samti iɗum wawi latade sababu le ñalande garoji huncande e hoore
bamako e gelle kewɗe ley leydi meɗen ndi dewle ana gaɗe ñande Allah garɗo fuu hedde rewɓe toɓe kolliti wiide ceede dewgal wonɗo hetti sanne ley dewgal e ceede ɓiɗɗo debbo fuu ana ñaago Allah heɓude ɗe ñande wootere wattu gonɗen joni one ceede dewgal ƴurino woruno arande ala adaji meɗen ni wonno ko hollita wiyeede fa ɓeydura ɗen faamo keɗeɗen Oumar Waygol e mumin sendebo
landinade ɓiyun debbo ñalowma hannde o soɓami fa hurti kewɗum tiɗallaji mawɗi ɗi rewɓele ɓe jogui ley leydi meɗen ndi kaliseji mawɗi gattatele ɗiɗo golleji ɓe kolliti wiide arande so ɗiɗo golleji ana jafina ñalowma hannde o ɗum tiiɗi sanne keɗemo kanko noddirteɗo Ben Sirif Jabate o yo kanko andanɗo kabaru no fina tawa wurri sanne le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
kake kurtungu ana ɓilli no kurtungu waɗirte joni arande ɗum tiiɗano kadi ɗum pawino dow neesu galle ɗiɗiɗi joni kay wona noon ɗum wurri kañe dum debbo kañe inni ko kawrata dow majju arandere ndene jon galle o haalata ko hokkete e inde galle o fuu yo batte mum kulleji bangal kake kurtungu waylti jum
rewɓele woɓɓe kolitiwi ɗiɗo tiɗallaji kañum en jati laati sababu muɗum kanko noddirteɗo madame Koulibaly Assetou Cissé o wi yeruɓe makko ɓe ƴewtono ɗiɗo golleji gorri ko woni al aada ko tan waɗe keɗemo komo sifi dow hen
minen jaadi tampinta ko e amen wattu kurtun amen peeluje disaje cañaɗi kañe paɗe hokketeno ka joni valise ngaji tatinanayi hokkete woɓɓe jaati cuusa hurtinde batte almusadaji majji so min mbawi ɓuytude ɗi tiiɗalaji kewɗi bangal haɓugol dewle wuytoto ɗum nafa fo wala e hebbinde kaake jombaɓe saabe de woɓɓe galla nokku koɗum woppete nden min jettiraka ɓe keddoto to mine inniraɓe dokkuɓe aɗa wawi waɗɗude duuɓi sappo dum aɗa yoɓa ñamale mum gaɗɗe no yaafi ɗum santanima
ɗum e tawede fuu sukaɓe rewɓe ñalowma hannde ana jiiɗi kuɗɗe kewɗe gatte e kaake muɗum en kurtunguji yoga e mabɓe kollitiwide noon tan watta so keɓata tiɗallaji so ɓami fa jeehi le cuuɗi muɗum en ɗi keɗe ko ɓeɗo sukaɓe cifi dow hen
yala an yo ñemminde giiraɓe waɗɗude no ɓe gaɗɗi na ƴaɓɓude ɗum woni commune
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sagiraɓe jande région ngaji meɗen daren kabaruji gonɗi to en puɗɗirande région sigaso yimɓe kuccala mettanomo yonki sanne keñe caggal ko debbo goto ɓiɓɓe muɗum taton tawa le suudu galda e yonki wattu une heure jamma woni ko ɓe tawa le suudu mabɓe walado fuu tawdaɗo e yonki anda ko waɗi sababu mabɓe ka horgo ana wondi e waɗede fa ande kasara lawol mawɗo waɗɗi wattu wittere keñe kono bugu le région sigo yimɓe ɗiɗon keddeke hen sappo mbarmi hollitama wiyede nayo an nawni sanne le mabɓe kaari ƴurnoɗo boma ko kañum saami hedde natirde gendi ndi nenno himɓe toon kolliti wiide duddu ƴaɓɓetiɗu laati sababu kasara o yoroso battumo église chrétien protestante watta hitande fuu o timmi keñen ko ɓuuri sukaɓe ujunere ƴurɓe le nenno sukaɓe ujunere ƴurɓe le gelle ko yahata gelle capantati kawri e ngal kawrita sisdimo juɓɓi hikka no sendude yo sendude ko allah wi kañe ko woni hakkillaji yoggaɓe jimi ñagudeji e duwawuji fuu be ngadi e leyam bere mabbe nde badde nay won ko be ngadi e kawri tangal binasi nabanno do luman ko be yole ke kenye dum wadi bamba le region gawo debbo goto hedde ke hen ka ke kewde do holitama wede mursama le dum kasar o wadi wattu 11h kenye no sebbe no ko anan gondi e dartude fatew makko yite sakirabe do kadu le dikabaruji handen ka kedde hedan no wowirni yewtirnde anayesu wassalam.